Young real MC. Chat your big boy.
Give it to me.
Nakon disappear as CEO. Take it to.
Run down. Batman, we be at the chef to dimba DJ. Na fiyalo junya njewa wa ishchite. Nimbe udabika kufodo mutu chinde. Insansa kwa timutu wa utuka kubushimbe. Kureba bate mwebena nani gane. Na patala la panu pa fide pepa kabe. Nisha po kinchizo mwana wa ishchalwe. Bika po tumpa tutumpe tisamwe.
Usha henga temwari shet kokosh. DJ ukwate po chirimbosh. Bika po mzingo konde po ijesh. Nari nire tatarish mwakume osh. Inesha ye.
Inesha ye.
Tirite kwa masista. Ngachari rapa no walamo na bale ptapta. Hii ni rap music ya masterstar. Ukukisha kukimewaka. Pare kati mademo ananitaka. Usipo piga mziki stimu stani kata. Uda, weni juda ubuda. Haba hakuna fake friend wote ni mali usoja. Hima piano soma kiri kiri ngoja. Hapa takuri kubwela kubondi soba. Twarishi kwa tishenga Pablo Escobar.
Baman mwebe adiche fili mba DJ. Na fiyalo junya njewa wa ishchite. Nimbe udabika kufodo mutu chinde. Insansa kwa timutu wa utuka kubushimbe. Kureba bate mwebena nani gane. Na patala la panu pa fide pepa kabe. Kisha po kinchizo mwana wa ishchalwe. Bika po tumpa tutumpe tisamwe.
Usha henga temwari shet kokosh. DJ ukwate po chirimbosh. Bika po mzingo konde po ijesh. Nari nire tatarish mwakume osh. Inesha ye.
Inesha ye. Kabe, isha po kinchizo mwana wa ishchalwe.